manako te orokohanga o te māramatanga.
I te takotoranga o te mānuka, Miki, o te wero, a tēnei rōpū a tātou, a te taumata kōrero, ki ngā pēke whakahaere pūtea, hangarau, ipurangi rānei, mo te hōnutanga ake, kia tauri ake tātou, kia huri moana, Dennis, koia tonu te tangata hautu o taumata kōrero, e te rangatira, e mihi ana ki a koe, me te pāpauri o tēnei kōrero.
Ka pai, e eru, e mihi ana ki a koe, e te tuakana koutaura, i haka rongo mai i tēnei wā. Ai, kā tika e eru, koina he tino kōrero, e tino kōrero o mātou taumata kōrero, kai whea ke te manaaki te tautoko ana te pēke me te telco group, the finances and banking and connectivity spark mā te katoa nei eru. I tēnei wā, kei te pohara tonu ana mātou keirara o tēnei taumata e whā. Kei konei ki tāmaki te motu whānui pēa. Ko ta tātou nei hia e wirotia ki a rātou, tukua ngā manaaki, ngā tautoko, ngā aroha ki a mātou ngā whānau i tēnei wā. Waiho te ana ngā mea mortgage, ngā mea bills, era momo e eru. Nā te mea, mō mātou ngā whānau Māori, he pohara ki mua te lockdown, he pohara tonu ki muri nei. So, koena te wero tia ki a rātou, tā banks, Spark, connectivity, internet, Wi-Fi, mortgage relief, some of our whānau got to pay, our small business, Māori business got to pay their bills. Kei te pohara e eru. Ka aroha tonu ana mātou taumata kōrero ki a rātou. Koena te tino wero tia ki a rātou, nei sectors. Connectivity group, telco group me te pūtea, the banks. So koena he karanga, he pānui, he werotia, he ārā. Ko te mea nui kei te pohara tonu, taumaha ake māta kei konei ki tāmaki. So koena te pānui e iru te āhuatanga nei, te hiahi ake o taumata kōrero nei.
Tika, e rongo atu ana e ngau ana te hunga rawa kore i te kore pūtea, e te rangatira i tēnei wā, ko te hunga kua kore a rātou mahi. Ai, tika tau, kāre a rātou mahi mua atu i te lockdown, engari kua piki ake te nui o te utu, o te kai, o te noho, o te whānau ki te kāinga. Mohi ana koe ne, o tama ka kai te pātaka ki apau.
Koena, eru. Aha ko te taumaha o COVID, aha ko te taumaha e whā, kei te pai ana rātou, ngā pēke, nui ake te mundi nei o tira rātou te telco group. Aha ko te ahuatanga, aha ko keirunga keiraro, kia kaha tonu ake rātou. Ko mātou ke te pohara tonu ana ngā whānau Māori me ngā whānau hoki te katoa ana. So, koe nātā mātou nei hiahia, kei te ana. Kāre mātou e rongo tō manaaki, tō kōrero, tō tuku koha pūtia, tuku koha pūtia, wera bomo e iru. Kia hau nei, ai, kā tika te kāwana, e piki ake he tuku ngā koha pūtia, ngā manaaki, ngā rauimi. O tira ngā iwi Māori hapū marae, o tira iwi hāpori, kai whea na rātou. Kāre e rungo, kāre kitea rātou. Koina he tino hiahia o mātou, e noho rātou ki tā mātou nei taha. Katahi he wānanga ke mātou, me pēhei ai tātou, he tāki mai ana ki a rātou te rawa kore, te pohara te kainga kore. Koina te hiahia.
Tēnā koe. E te rangatira e huri moana. Tērā etahi pēke, e mohi ana tāua, tērā etahi pēke ka tino hehia ki te mahitahi me tāua, me te iwi Māori, me ngā whānau Māori. Te rape me mahitahi tātou ko ngā whānau ki ngā pēke e rata ana kia tāua.
Koena. So, kia hau nei, kia mātou e iru e taumata kōruru. Ina ka noho pōtahi mātou, pea tātou e whakaritinga tētahi ngā mea rautaki, ngā mea mahi honohono ake, mō te wā kairaro o te taumata e whā, e waihote ana ngā mea bills, mortgage relief, leases, lease relief, free connectivity, wifi, internet, ihara. You know, just a bit of relief around those areas during that time iru. Koe nā tā mātou nei hia, nā te mea. Nā te mea, kei te ako ngā tonu mātou rātou ngā tauira i roto i te pare nei, ngā tamariki mokopuna. Kei te taumaha, kei te āwangawanga ētahi ngā small Māori businesses, kei whē ana te putia. Kai whea ana te manaaki, ko etahi kai te raru i roto i te whare nei, taumaha vai, taumaha ake. Tā mātou nei tino mahi i tēnei wā e taumata kōrero e tuku ngā kai. Ngā kai ana ki ngā whānau, ki ngā marae, ki ngā rōpū Māori, tāmaki whānui. So, koena te hiahia e eru. Ina hakarongo ana rātou te pēke me te telco group. Nau mai haere mai ki tō tātou nei tēpū, mo te wānanga nei me pēhei ai tātou. Hei chāki mai ana ki te whānau o tāmaki whānui. I tēnei wā taumaha keiraro te taumata ewha, e toru ewha.
Nā, he rite tonu ana e nei taumata, ko te noho kāinga tonu tāua e te rangatira e huri moana, kā re tāua e tino mōhio ana. Hei āhia tāua, te rohe o tāmaki ma kaurau, e puta ai, e ki te ao mārama. Ai. Te rapea ka noho pēnei mo tītahi wā roa, he aha tāua e rungo atu ana e te rangatira e huri?
Ai, kā tika tērā e eri mai te timatanga o tēnei taumaha, hei noho ana taumata kōrero pēnei ana te mai ngā rōpū te hao oranga o Ngāti Whātua Waipareira, Huani Waititi, Pā Pōtaka Marae, Ngāti Whātua Rākei, Mātou Te Puia, Ngā Whare Wātea Mūma, Te Kohanga Reo Ki Tāmaki, Te Kāhui Tūkaha, Tūruki Hea, Manurea Marae, Papakura Marae, Huakina Development Trust, o tira ki te tahao ngā Commissioners, MST o te Tarimanatū. Ko tā mātou nei tino mahi e eri ai, te tuatahi e kai. O tira he wero te ana ki te kāwana mō etahi ngā tautoko manaaki. O tira etahi ngā rōpū, ngā mea vaccinations, testings. Momo mahi eri, engari ko tēnei he tino take mai te timatanga keiko nei ki nei rā. Kāre māta e kitea i rungo etahi ngā manaaki kia ki tarawa kore ki te pohara keiko nei ki tāmaki.